donakele daphukile dilimele akhona ukuzimela kodwa ngeke ndilitshintshe izolo lami nawe awungeke ngezijwili nemizamo nemigudu namavela tona andikwazi ulitshintsha izolo lami nawe awungeke ndaqinqisa njala njala Isimbo nuno mnanda zithu Kodwa bunge izolo lam La kweli kwe kwele kwili Kweli tinji izolo lam Bote tabandu lito nilanga Kweli tinji izolo lam Fendu kole njempe Obipika yekiqala ubomi bufutshane andingeze ndilijinje izolo lami nawe awungeke mandifeze isithembiso namaphupho ubomi byaqhubeka andikwazi ulijinja izolo lami nawe awungeke ngelakho Zanyala njala Isimbo nuno mnanda zithu Kodwa bunge izolo lama Lakeli kwe kwele kwili Lakeli jinji izolo lama Bote tabandu lito ninanga Lakeli jinji izolo lama Fendu kole njempe Ezo mana zikukhumbuze mva Kodwa wena kanye ngelo xesha Vala umlomo ubujonge phambili